tracks.
I feel your money, toka moyoni, jana chaloni, nimebarikiwa, melitoa chini, kanipa thamani, jawai na jami, nimebarikiwa. I feel peace in my heart, toka nipo kwa nawe, ninalinga kwa nawe, ninanavimba kwa nawe. I feel peace in my heart, toka nipo kwa nawe, ninalinga kwa nawe, ninanavimba kwa nawe.
Since I saw your face, English figure, shape on by my bronze me jigger. No tattoo, no ganja, no cigar. A roof perfume, chumba nini tiba.
Mamma mia. Mene shika pengine shonyo. Baby me na mani moyonyo. Nye money.